Abacamanza igice cya mbere. Abayuda n'Abasimeyoni banesha umwami w'Abanyakanani. Yosuwa amaze gupfa, Abisirayeli babaza Uwiteka bati, muri twe ninde uzabanza gutera Abanyakanani kubarwanya? Uwiteka aravuga ati, Abayuda nibo bazabanzayo, dore mbagabije icyo gihugu. Nuko Abayuda babwira Abasimeyoni bene wabo bati, nimuze tujyane mu mugabane wacu turwane n'Abanyakanani, natwe tuzabatabara mu wanyu mugabane. Nuko Abasimeyoni bajyana nabo. Abayuda barazamuka, Uwiteka atanga Abanyakanani n'Abaferizi, arababagabiza bicira i Bezeki ingabo zabo inzovu imwe. Basanga Adoni Bezeki i Bezeki, baramurwanya banesha Abanyakanani n'Abaferizi. Ariko Adoni Bezeki arahunga, baramukurikira baramufata, bamuca ibikumwe n'amano manini. Adoni Bezeki aravuga ati, abami 70 baciwe ibikumwe n'amano manini, bajyaga batoragura ibyo kurya munsi y'ameza yanjye. Uko nabagize ni ku Uwiteka nyituye. Nuko bamuzaniye Yerusalemu agwayo. Kalebu ahindura ibihugu yahawe, maze Abayuda batera Yerusalemu barahatsinda, baharimbuza inkota, batwika uwo mudugudu. Maze Abayuda baramanuka batera Abanyakanani bo mu gihugu cy'imisozi miremire n'abikusi n'abo mu bibaya, kandi barongera batera Abanyakanani bari batuye Heburoni. Keri Heburoni hitwaga Kiriyataruba, maze banesha Sheshayi na Ahimani na Tarumayi. Bavayo batera abari batuye i Debira, keri Debira hitwaga Kiriyatiseferi. Ariko Kalebu aravuga ati, uzatera Kiriyatiseferi akahatsinda, nzamushyingira umukobwa wanjye Akisa. Bukeye Otiniyeli mwene Kenazi murumuna wa Kalebu arahatsinda, nuko ashyingirwa wa mukobwa. Maze uwo mukobwa yegera umugabo we aramuhendahenda ngo asabe se igikingi. Ava ku ndogobe ye, Kalebu aramubaza ati, urashaka iki? Aramusubiza ati, ubwo wampaye igikingi kusi, nanone ungirira ubuntu umpe n'amasoko y'amazi. Nuko Kalebu amuha amasoko yo haruguru n'ayo hepfo. Abisirayeli bakomeza kwirukana ababisha. Nuko abana ba wa Mukeni sebukwe wa Mose bazamukana na bene Yuda bavuye mu mudugudu w'imikindo, bajya mu butayu bw'i Buyuda buri ikusi ya Arada, batura nayo nabaho. Bukeye Abayuda bajyana n'Abasimeyoni bene wabo, banesha Abanyakanani b'abaturage b'i Sefati, baraharimbura rwose. Kandi uwo mudugudu witwaga Horuma. Maze Abayuda batsinda i Gaza, bageza ku rugabano rwaho na Ashkeloni n'urugabano rwaho na Ekuroni n'urugabano rwaho. Uwiteka yari kumwe n'Abayuda, birukana bene igihugu cy'imisozi miremire, ariko ntibabasha kwirukana abo mu bibaya kuko bari bafite amagare y'ibyuma. Kalebu bamuha i Heburoni nk'uko Mose yari yaravuze, yirukanamo bene Anaki uko ari 3. Ariko Ababenyamini bo ntibirukanye Abayebusi b'abaturage b'i Yerusalemu. Nuko Abayebusi baturana n'Ababenyamini i Yerusalemu na bugingo n'ubu. Ab'umuryango wa Yosefu nabo barazamuka ngo batere i Beteli, Uwiteka yari kumwe nabo. Babanza gutuma abatasi i Beteli, kera uwo mudugudu witwa Garuzi. Abo batasi babonye umuntu wavaga muri uwo mudugudu, baramwinginga bati, twereke irembo ry'uyu mudugudu tuzakugirira neza. Uwo mugabo abereka irembo ry'umudugudu, nuko Abayosefu barimbuza abo muri uwo mudugudu inkota, ariko wa mugabo n'abo mu rugo rwe bose barabareka. Uwo mugabo aherako ajya mu gihugu cy'Abaheti, yubakayo umudugudu awita Ruzi, niryo zina ryawo na bugingo n'ubu. Abamanase bo ntibirukanye abaturage b'i Betisheyani n'abo mu midugudu yaho, cyangwa bitanaki n'imidugudu yaho, cyangwa bidori n'imidugudu yaho, cyangwa bibureya n'imidugudu yaho, cyangwa bimegido n'imidugudu yaho. Nuko abo Banyakanani bakunda kuguma muri icyo gihugu. Abisirayeli bamaze gukomera, bakoresha Abanyakanani amakoro, ntibabirukana rwose. Abefurayimu nabo ntibirukanye Abanyakanani batuye i Gezeri, ahubwo Abanyakanani baturanaga nabo i Gezeri. Abazebuluni nabo ntibirukanye abaturage b'i Kitironi cyangwa abaturage b'i Nahalali, ariko abo Banyakanani baturanaga nabo bagakoreshwa amakoro. Abasheri nabo ntibirukanye abaturage bo kuri Ako cyangwa b'i Sidoni cyangwa abo kuri Ahuraba cyangwa abo kuri Akizibu cyangwa Abiheriba cyangwa abo kuri Afika cyangwa Abirehobu, ahubwo Abasheri baturana n'Abanyakanani bene icyo gihugu ntibabirukana. Abanafutari nabo ntibirukanye abaturage b'i Betishemeshi cyangwa b'i Betanati, ahubwo baturana n'Abanyakanani bene icyo gihugu, ariko abaturage b'i Betishemeshi n'ab'i Betanati bakoreshwa amakoro. Abamori baherereza Abadani mu gihugu cy'imisozi miremire, ntibabakundira kumanuka mu kibaya. Kandi Abamori bashakaga gutura ku musozi wa Heresi muri Ayaroni ni Sharubim, ariko bene Yosefu babarushije amaboko babakoresha amakoro. Nuko urugabano rw'Abamori rwaheraga ahaterera hajya muri Akurabimu ku rutare rukagera mu mpinga.